sanadooga inka dambeey bay WWF ku dareeray dhisma wadooyin laamiye oo la saaray jididka weyn ee magaalada Dhamarow. Jididkan la saaray laamiyada way bay muhiim ugayna anis dareerow ka baawurti iyo dadweynaga bay dhaba hanaseeti oo markii hore jidid laantiyo dibka qaban. Maamulka xigeenka shirkadda dhisaysa jididka ee Dool Ali Ahmed Daadhu yaa way boo sheegay in shirkaddu iyo dhawaan hagaabgabeeyay doonta dhismo laamiyada cusub oo ay ku hirgeliyay bay dhaba.
Waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa gudoomiye Watin oo aad nala shaqeeyay, aad nagu soo dhaweeyay Baydhabo. Xaqiiqatan meesha meel adag bay ahayd xagga logistika marka loo fiirsho, laakiin waxaan go'aansanay inaan riska qaadano. Waxaan sameeynay diyaarad iyadoo dhulka la mari karin, inaan diyaarad ka keeno Australia oo qalabka maanta la isticmaalayo warshadaha gareedarada wax kasta aan diyaarad ku soo wada qaadnay. Maanta maasha Allah waxa waaye waxaan dhisnay eelaboorkii oo Baydhabo, waxaan kusoo xujinay dhowr waddo oo ay ka mid tahay waddadii Caalamxaar, waddadii oo qaybta oo Hanaano, waddadii Sodonka. Marka mashruucyada laba qayb ay u kala qaybsameen iyadoo kale ahayd package 1 iyo package 2. Package 1 si fiican bay noogu dhamaatay. Package 2 hadda waxa waaye wuxuu ka koobnaa saddex waddo. Waddada koowaad ay ahayd Roodwan Biigi oo qaybta suuqa aado ADC. Waddada labaad ahayd waddada Sodonka oo ina hadda dhamaatay oo interlogi uu ku socdo iyo biyo mareenkii iyo stop bridgingkii. Waddadii ugu dambeysana hadda aan wadna oo ah 4.8 km iyadana hadda waxa waaye almost 2 km kamida AC-ga baa saaran laamigii. Insha allahu sida hadda aan rajeyno iyo contractualkeenaba waa inaan November aan dhameyno, laakiin waxaan rajeynaa ka hor insha allah inaan dhameyno oo Sodonka September ba aan iska wareejino. Mashruuc aad u jaalanji badan waaye, standard oo World Bank ay wataan. Marka in oo mashruucinu aan la fuli wax fudud maahan, laakiin waxaan ku faraxsanahay anagoo local company ah inaan shaqadii sideeta uga soo baxno.
Gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watin oo kormeeray jididku yaa sheegay in qorshuhu u seeyay in magaalada Baydhabo oo dhan laga dhigo wadooyin laamiya, wayna saasaata uu isagu mahadnaqay maamulka shirkadda galanta ka hayta ee Dool.
Haqiiqda madlahaada meel dhisay wadooyin ay batay leh oo iyadoo qorux badan ay buu ahayra dhisay oo Soomaali may buu ahmadii hadda la fiiriyay. Inta magaalo oo meel kale oo maarnay oo mashruucan kulmay leen inuu leen leeyahay haddii kan magaalo Baydhabo may ba number 1 may buu ahayay ya ka tahay. Wado maan sheeganahay wadooyinka wadooyinka standard ee oo heer caalami ah oo silinsan oo dalin silinsan safan oo sidii may boo ku koobmo yoolo may bulaamin meelmay boo la maray baawrt marayeen meelmay dadka marayeen meelmay biyo marayeen yoo may boo sinadii fahmay may biyo may boo iska diidayaan may boo si oo wada dhaatay biyo fadhay doon insha Allah meelmay ka maanagay shirkada Dool iyo timinka may boo dowladda hoose ee nimanka mashruucan si gooni ah shaqay biyo iyo hidda iyo nubis iyo dhammaan may buuxa dowladda koonfur gabeed ee madaxweynaha may buuxa aan ka horeeyay in xaqiiq may buuxa in leeberkan la hadlay may buuxa aran badan juhdi iyo dadaal badan may buuxa oo ku baahi may buuxa yahay tii waan may buuxa shaqeyn badan may buuxa yahay may buuxa ku bilan may buuxa ku suubi oo dhinaca shaldu may buuxa mashruuc may buuxa ka shaqeeyaan.
Dhawaanya xaragga lagu jaro doona jidka Sodonka oo biloogi in ka dambeeyay dhismaha dareere.